This was a Mr. Play again. Download kupitia Bizozami Supply.
Sasa, miite sasa, ni ubanya na wewe, wewe
Tujo
ya laiti, angejua ninavyompenda Mina wala sifikiri, we kabisa kuja kumtenda Mina yangu nasi, haina kabisa pa kwenda We basi asini adhiri, kwa mambo machafu kuyatenda We mara unadanga uko sinza uko mbezi umezima uko Kwa nini kimwali kila kukicha uishi wivi tuko We mara unadanga uko China Uturuki umezima uko Kwa nini kimwali kila kukicha wewe Nilimonesha mapenzi ya kwe Vibaya miana nikejeli Mwezake mimbona itikeli Kwa nini kipenzi ndo anafeli My baby kompa 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 Nimwagie makopa kopa kopa Nikilala na kuota ota ota Kama unaniita ita ita My baby kompa 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 Nimwagie makopa kopa kopa Nikilala na kuota ota ota Kama unaniita ita ita Nikiulizwa na kupenda najibu I love you nyanga nyanga Hasa ilo ndo tatizo sa cheki we kitu unachonifanya Nikiulizwa na kupenda najibu I love you nyanga nyanga Hasa ilo ndo tatizo sa cheki we kitu unachonifanya Mbona mapenzi wawili Dada unanikatili Unanifanya nifikiri Pombe ndo mnakili Looking for your mama Just looking I'm the one This love is just for someone I've been looking for somebody Just think about somebody Don't let me touch your body For the hanging everybody Kuna muda nazimisi biri biri bam Mambo flano loni paga ni matam Umeondoka saivi ndo au kam Umeniacha mchize tikisa chakala Una muda nazimisi biri biri bam Mambo flano loni paga ni matam Umeondoka saivi ndo au kam Umeniacha mchizi yoyoyo Umeniacha doro mie Mweza kona moyo mie Usifanya midia jifie Telego nae My baby kompa 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 Nimwagie makopa kopa kopa Nikilala na kuota ota ota Kama unaniita ita ita My baby kompa 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 Nimwagie makopa kopa kopa Nikilala na kuota ota ota Kama unaniita ita ita